Imirimo y'abatumwa kipando cya lenga amakumi abiri na fibiri.
Mweba munyinefwe na bashifwe umfwe ni nomba okuyisosera kwandikulimwe.
Apa kumfwa kuti ni muchebere alebebera bayi minine shiriri elyo atire.
Ine ndi muyuda nafyalirwe mutashi mukirikia lero na lero muli uno musumba mucheno chakwa Gamaliele na alefundwa ukushimika kwa malango ya bashifwe na abo wachinchira mwilesa ifyo imwe bonse muli muli lero na alamete abanshirei ukubafisha kumfwa na aleka kano kuposa mchifungu aba umene abana kashipamo ifyo nashima pepo mukalamba kuti anshimiko obunte nechiliyo chonse chaba kalamba ebo na hapo kereko bakalata bakutwala kubabwa nanyina kudamaseke na aleya kukuleta kuno Yerusalemu na aba kakwa aba alikulia ukuti bakandwe lero pakuya no kupalamina kudamaseke akasuba pakati wangu wangu kwabi atire ukushinguluko olubuto lukalamba lwa mumulu kabiri na wile panshi na umfuri na ishuwirire sosa kuli ine aliti Sauli Sauli ngachinshi unda matila na ine na aliasu ikenati ni mweba ni mkwai kabiri atire kuli ine nine Yesu mwina Nazareth unto iwola mata na abali na ine ulubuto lwena bali rumwene lerwe shuria ulesosa kuli ine tabali umfuire aona atire nde chitashani mwe shikuru awo shikuru atire kuli ine ima ule yakuda maseke noko kukalandwa kuli iwe fyonse ifya lingirwa iwo kuchita awe elyo nshale mona pamulandu wa kwenge shima kwa rubuto lulya na letu nguru ruo kuikati wa kuminwe kubali na ine no kufika kuda maseke awo muntu umu Anania untu apepalesa umwalo la marango uwa shimi kwe chisuma kuba Yuda bonse aba ikereko pakuisa kuli ine nuku imini na po, ati ile kuli ine. We mnyina ne, Sauli, mona kabiri. Na ine mwista ilia ine, na alimu mwene. Awe ati ile, lesa waba shifwe, akuso ntele kukuishiwa kufa ya kwa kwe. Nuku kumono walungama, nuku mfwe shuri ya mkanu waka kwe. Icho, uka mbele nte kubantu bonse iya kushimike efyo wamona no kumfwa. Nanomba, chinshuleri ndira, ima, ubatishiwe, no kusambeme mbushobe, pakulira kuishi na lyakwe. Awe ilo na uwelele ku Yerusalemu, kabiri na lepe pamwe tempere, na ponene mtu rotu kalamba. Noku muna wene. Alenjeva. Ati. Angufyanya. Fuma wangu mu Yerusalemu. Pakutita wako mfobu nte wove. Wapaline. Na ine natile. Mwe shikulu. Abe neba ishi wokutine. Na alepo sa mchifungo. Kabirine alefo pola mma sunagogi yonse. Aba mutetekela. Kabiri ili omulwa pa wakwa Stefani. Inte yenu wasu umine. Na ine wine. Epo narini njiminina. Ndesu minisha nyana bo. Noku baka maraya. Yaba ale muipaya. Lelo atire kuli ine. kabie pakuti ine nkakutumwa kutali kubena fyalo.
Awo kumfwa bale mumfwa ukufika pachebwechi. Elio basa answire amashuwi yabo abati.
Kumieni panonse uwabefi, pantatimuyene ukubano mweho.
Awe ilio bale bilikisha, nokuposa ikamala yabo, nokukuba olukungu mulwelele. Mushika wampuka, ayebele kuti atwalwe munkambi, nokuipushiwa kukufopaulwa. Ukuti eshibe umulandu bala mubilikishisha ifyo. Nomba ile bamu kanshire kunshinga, Paulo atire kuli mushika wa imini nepo.
Ngo muntu mwina Roma, kabirusha pinguru wa mulandu. Mushe mwasuminisho kumufo Paula.
Au mushika pakumfwa, aileba mushika wampuka ati.
Chinshi mwala aswa muchite, pantu yu muntu mwina Roma.
Au mushika wampuka, aileso sakuli wene ati.
Unjebe, usheiwe ulimwina Roma.
Nao atile. Na mushika wampuka ali aswike ati.
Ine kumutengo ukalamba eko na mwenene ubukaya ubu.
Awe Paulo atile.
Lero ine, ndi mwina Roma kukufyarwa.
Eicho awa apene ukumuipusha, bafu mine kuliwene apopene. Na mshika wampuka nao, ati nine pakuishiwa kuti mwina Roma. Kawili pakuti ali mukakile. Awa obu akonkapo, mshika pakufa ukuishiwa umulandu wine wine, uo ashi ninuwa kuwa Yuda, ali mukakwile. Aye vele na bashima pepo wakalamba, nechi liyo chonse ukulongana. Elo ate ntemuishe Paulo, no kumuimika kulibene.